Star Production.
Ulitubu dhambi zako ukabatizwa ndani ya maji mengi.
Watajue.
Unasoma Biblia fungu la kumi watoa unafunga.
Watajue.
Kanisani waenda kwenye kwaya unaimba.
Watajue.
Usaidia wanyonge wawalisha wenye njaa una imani.
What are you doing with everything to the King? What are you doing if it's out of right living? What are you doing with everything to the King? What are you doing if it's out of right living?
Kama ni kutipenda tunga unafeel unatafuta nini?
Tena ni kama you don't mind.
Umedanganya.